kamana ke ngu Jessica LM ingoma ithi Jubalam woza sabza ukhona naye ke bethuna ke pha kwi ingoma leya besihlangabeza ngaye ke usisikhanyisa apho ndidane aphansi nawo wake mphulaphuli ke into yokokubana andiyazi kwaloo ngoma costa mna uxolo mntu mcimbi weengoma ezifana nosejessica ayi andizazi anyway ukhona usemnxebeni sisikhanyisa masikwamkele bethuna ngale njengelanga
But
funeka uvele sisikhanyisa uba njengoba usisikere kangaka nje zikhona izinto esibhetele ngazo nathi
ilele nolweni bethuna kumnandi uba sibe
kunexhumane ubukanqaba mntu asekhaya andiyazi noba mhlawumbi noba yi-Mauritius leyo ibigcine kakhulu nakanye bekumandi kakhulu ubuye soungasazi nokwazi nothetha isixhosa qoma yazi into abaphulaphula be-sir mabandilinde kancinci ndirecoverish apha elwimini lam okanye besenzekani not seriously, not now. sisikhanyisa namhlanje sincokola ngomcimbi we-trans woman. Ndithe xa bendithetha nabaphulaphula ke apha ewayilesini ndathi eyi yabona ngumcimbi wethu xa kuthethwa nge-trans woman mna ndibambe phaa kutrans ndaqomba yabona ke xa kuthethwa nge-trans it's either kuzothethwa nge-transport okanye whatever it is but ifafime nento yokwenza nokuhamba okanye nento ndazobhidwa nguwoman ndaqomba hayi ke kuyavela ngoba umntu lo ukhulula ezilalini mntakaba khule solusa isilungu simshiyile yiyo le nto ndiqomba mandibize wena uzosixelela nge-trans woman into trans woman qala sisikhanyisa
masiqale ngokuthi xa sisithi umntu u-transgender sithetha uthini
okay
so ekhumbula sasike sayi-trans guy
sasipesheya sasipesheya
xa usithi ke ngoku trans guy utsho uba ngaphesheya trans guy ngokwekhai river andithi
yes.
So xa usithi umntu is transgender that means that they are across i-gender yabo so ubuni babo across ngaphesheya
ngaphesheya kobuni okay
so uzawuthi ke ngoku kum this is a transgendered woman ungaphesheya kobuni bakhe owuthetha intoni xa ungaphesheya and you are phesheya bomni being a woman that means ubana awuntekujongile how you are presenting sex assigned at birth uthethetha uba ubuni obunikwe ngoku ubuzalwa ubuze bekuzotsho inkwenkwe okanye ukutsho indoda but because you are cross the gender then you are trans woman because ngoku wena ngokuzibona kwakho i-identity yakho engqondweni yakho nokuziva kwakho uziva njengomntu wasetyhini yena kangokuxa trans man or transgender man then it's again across your gender and ithetha ukuthini though undibona ndinamabele undibona ndingathi ndingumntu ongumama but i-identity yam ke le ndizibona ngayo nendiziva ngayo mna ndiziva njengendoda so it's important to understand ezo zinto because mna kusakhula kwakuba khona abantu okuthiwa ngona ungayindoda yakhona because ulwazi lwethu sithe sakukholoniza la limited because i-existence yabantu kwa-transgendered okanye abangaphesheya kwesini sabo ayiyonto evele yenzeka ngoku yinto ekhoya ebakhona kwakudala that's why uzofumanisa uba sometimes depending on ii-belief systems zakho ebungomeni kuthe umgungu ugutamkhulu ubani bani kodwa xa umntu ubani akho kanti idamkhulu kum but umntu ondiphetheyo okanye umdala ondiphetheyo ungumntu ongutata so we've always known that a person can be across genders thina njengabantu baseafrika kwakudala siyazi uba umntu angaprezenta ngendlela aprezenta ngayo but i-identity yakhe yena indlela aziva ngayo nezibona ngayo ayihluki that is why uyofumanisa uba thina asinabo shi noshi because umntu kuthi uyiloo nto ayiyo nazazi ayiyo so unguye ungumntu period uba i-gender yakho ithini ayithethi nto leyo so I thought it was important to teach about transgendered women. Transgendered women who may have been born with sex assigned at birth, which is in such a way, but then there was a guy, and I was a guy, and I was understanding guy, and I was understanding Indomazano, and you don't know. As a result of managing to abandon also by feminine in the way that they are coming to Ubalinina, let behavior yak, Bento Mazan, and then the Langabangayo, Bento Mazana, then the Langayo. Sometimes about that are attracted Kubo, are attracted abandoned Bangamadota because as far as they identify, yen. As born as in Domazana or Kanyang. The reason why this is an important conversation because is that Ababandu Abba, nothing pickwing. Because when it comes to violence, they experience high levels of violence. Baya betwa, baya tagetwa, uta baya tagata. So your attraction to me, I don't do into two sides because anyway, if you're attracted to women, I too am a woman. So there's nothing wrong with you being attracted to me. So it becomes into enzima because abantu who are transgender women are struggling with violence in particular, especially as in that way where people are not aware. Fancy not aware. It's not that abeko, but if man is so around how do we approach the question of transgenderedness, and we understand the gender do call you enga fani lang bigo tools.
Ndinombuzo sesikhanyisa andiyazi noba udom kanganani lo mbuzo but ke funeke ndiwubuzile ndicingela ingxaki yam le nto noba ndicingela umphulaphula pha ekhaya ingaba mhlawumbi is it possible into yokokubana a woman can also trans eze kweli cala labantu abangootata okanye mhlawumbi it's only one way esisitrato.
No, it's not one way. That's why I'm like that. So by going to it's not just women who are trans women. There's also trans men. So if man is into bana, you know, we're going to be in dark. If man is into bana, ukanisa, So you can imagine that kind of feeling consistently every day. Because as far as you understand yourself, being God. But now, Nagamabeli.
Yeah.
I wasn't about what tattoo I begged because you are now living in this body and your expression. Again, we call Miss Mamnandin daughter, even though Nina Panin Chungi, the Dingay.
I don't know whether you uzokwazi no uphendula le question denayo. How active are they when it comes to ngoku ukusatisfy ngoku the gender that they are interested in? Masithi ngoku especially aba baye ba crosser from women to men.
So it all depends. I mean, we can have a whole other conversation around sexual play because that's an important conversation. Mm. Also, sexual play, I tell you, undlela odlala ngayo ebedini. I dibananga noba ukwesifisi. We are going to London because we go to sexual pleasure and ensuring that lomuntu unayo is satisfied sexually. So you look at different ways of playing. So depending on ukhanyisa who is a transgendered man who's presenting masculine, obonakala ngathi ngubhuti. If Ukhanyisa is attracted, because akonto ithi just because Ukhanyisa is now a transgendered man, akonto ithi ngokuqinisekileyo ke Ukhanyisa is a transgendered man is going to be attracted to women. There's no, I can't be clean up because Kanyisa can be a transgendered man, but also be attracted to other men.
Okay.
So it's not a straight line. Okay, for sure, Kuba a transgendered man. That means that Uzo be attracted to women. Which in any event, if she is, then you know you can always imagine. Umuntu who is not fully transitioned. So transitioning is taking the hormones and also going for your operation to become the gender or ziva or you. So you can imagine umuntu who's not fully transitioned, there's very many ways of satisfying the partner.
Okay. Wow. Sabawela ubona mapho uva amaphupha abo babaphupha njani. Ungaqhubasa isikhanyisa ndingakubambi mntasekhaya ukuthi kanise khona enye.
So I think one of the reasons we are having this conversation, particularly ngalenyanga yamanina, ukuthetha ngokubana first and foremost, umuntu who is a transgendered woman, because ngamanina, it's very important bana sivele data abantu who are transgender women to say umuntu xa ngumama xa ulinina ulinina uba ubonakalisa kanjani ubunina bakho yenye iconversation leyo. The only important thing ephini uba sihlonipha i-identity yomntu ayivalo nto leyo, sihlonipha i-identity yomntu and simphatha ngendlela afuna ukuphathwa ngayo. Because one of the reasons why there's violence is that thina sifuna uba hayi lo uzuzala unjalo uphinde uzitshintshe. But that has nothing to do with you. It's like umuntu ozokuxelela cost uba ungokhosta, but yona uzazi ungikhosta, kufuneka uthini xa ungikhosta? All a person needs to understand is that ungukhosta, this is what you require for you to feel respected, iqhubeke impilo. So even at clinics you find people who are transgendered women who need healthcare, who need reproductive services, who may also need hormones, because the hormones as well are important, especially umuntu ofuna transition, who struggle in clinics because uzothi umama akathi hayi ongosandilela wena use wancilokhwe
ufika sokusandiswa.
So that thing, this is the thing that we really kufuneka focus on ekhinini. Umuntu xa esedecidilena ngempilo yakhe and the direction that they want and their life experience, because the identity is very important. So when the identity is clear to them, the next best thing is to respect that. And I think the services, anganzinyelwa ukufumana I services. So unfortunately, the organization is working on Eastern Cape, but there are services in public service for people who are transgender, because sometimes we are transgender, but they are undercover because we are the violence that they will experience. So find clinics over bana. The corner na trans-affirming services. Trans-affirming services is this na. These services also fumanayo njongo mtu onga peshia kwe sini, so that uba the hormones, testosterone, often never kalu itaki, okanye estrogen that you need to take, so that umzimba wako uzo chinja, obe ilento, uziva uyiyo, ukwazi fuman. So it's really, really, really important to abantu, but also additional to that, natu pas teta, umduanga ziva ngati ulike sataka tikwetu.
Yes, yes. Sesikhanyisa uthetha kamandi. Ingaba ke mhlambi xa sendifikile ndasithatha sisigqibo ndisezilalini kamandi. Ndithini ke ngokuyitshintsha ke ngoku i-gender yampha ke ngoku ii-documents eziya zam. Is it allowed mhlambi legally into kobana ndiyitshintshe i-gender yam naphakhe kwinatsika kwi-home affairs masitsho?
Okay, so into yokuqalenza yisho is that the last issue of Eve's Apple the Mag for June. So you can go on social media platforms, look for Eve's Apple the Mag. We do document how you can begin the process yokutshintsha i-gender yakho legally so that it becomes the gender that you are, that you feel that you are. But into engathi gqaba ndithi funeka ugqirha ozotsho basoqalile ku hormones okanye soqalile i surgery which is trans affirming healthcare ugqirha abhala uba now you are moving from this gender to this gender so that also your home affairs uzenze za changes kukhona lo letter esuka kugqirha xa ufika ku home affairs uyaguide ubana which documents do you need. You will also need obviously your previous ID, and if you have got anything that's outstanding so far as death, it might slow down that process because kaloku andithi yonke indawo funeka utshintshe uba okay fine masithi umzekelo ucosta sengu Catherine ngoku. So if to become Catherine funeka ube khona ugqirha ovalidate ba you are starting that process. Outside of that, you need to bring your identity documents, whether it is your driver's license as well as your ID, and then kwa home affairs bazokunika iforms ozigcwalisayo. The process might take a while, like sometimes it takes up to 3 months, but the important thing is that usuqalile wena indlela yokuzibuyisela kwindlela ozazi ngayo, so you starting the road of being in the identity that you understand for yourself.
Wow. Okay, Nkosi Khanyisa, siyabulela. Kodwa ke ungaqhubha mntase sisenalo nje ixesha uba usekhona osenako.
Okay, so far as healthcare is concerned, the reason why healthcare is important is that sometimes njengoba mina ndizalwe ndiyintombazane and I'm living as a girl, we think that gender affirming healthcare yabantu aba transgender cha, but we forget bana nathi sibanezigulo that need gender affirming healthcare. So sometimes you get breast cancer, sometimes you get cancer of the cervix, sometimes bane thyroid cancer, liver malfunction, so then you will need hormones that assist your body to look like a woman, because some diseases, because when a new game can be levels of testosterone, suddenly suddenly and you find that the hormones that you get from clinics are the things that support you to go back to looking like a woman. So Tina umuntu ozale engukhanyisa who lives as a woman, who was born a woman, angaba a blocker umuntu who may have been born a boy who believes themselves to be a woman and blocker to access those services le miniyeza nakuwo, because once you start blocking services it means that services can be blocked. Once unesekwazi uthetha kakubi to a trans woman and you think it's okay, you must know that now ngenye imini when you need services lo nesi lo uzokwazi uthetha kakubi. Once we have a health system that is affirming to all of us, whether we're trans or we're not or we're different in any kind of form, that once the healthcare is affirming, it means advance in health care to solve not normal community na services so kwazi ukuzifumana. And I think it's an important conversation to have, because ezizinto zisohlulayo zisohlukahlukanisayo zizinto ezinkulu zizinto ezincinci, but ngoba siyavuma ekugqibeleni ufumane ukuba sibethakala sonke. So I think it's really important to have this conversation to say whether you feel that being trans is wrong or not. If you are not trans, then it's not your problem. We just need to make sure that our activism, our thinking, yonke into esiyenzayo enables all of us to access izinto ngokulinganayo.
Wow. Have you ever considered to join politics?
Yes.
Okay, no, I see. I can tell by your tone. Yeah. Okay, there's some politicians within.
But sibalulekile sonke, sifanele sibonakale sonke, and yonke into that is for people is for all of us. We're all human beings at the end of the day, and access should be something that is easily available to all of us. Ingakhethi bani.
Okay. Can you say if ndinokuxela kakuhle inyani into yokokubana le topic it was interesting and sibethwa nje lixesha into yokokubana singakwazi uqhubekeka nayo, mhlawumbi if wena uyafuna mhlawumbi singaphinde siqhubekeke nayo next week okanye si-introduce another one.
I would be very happy to continue, and I'd like to encourage everyone next week Monday, in fact another issue of Eve's Apple the Mag is coming out. On the cover of Eve's Apple the Mag, we've got a trans woman who's going to be on the cover. Ikamala Kenguluya Ndamzimela. So I don't know if Luyanda is available, and if she is, it would be very interesting if she was able to draw, join us next week, you and I, because I'll let you know if she's available. But it's very interesting to have a conversation now, because sometimes it's important, but long to put it on I and I at the icon.
Okay. Because this is what I'm saying, so next week, Basenzanjani.